Suck.
I can't get my stars. I've been there, no, little, little, little.
And I'm sure I'm not.
Pasa sirereyo yetu imesimama. Tulio ingojea sana. Inayo tutakia mema. Kwa watu wote dunia nzima. Twendeni zetu tupate kona. Mastazi tifa na chofanya. Wana vipindi vya kusisimua. Isia zako na utapenda. Like, share Masters TV online. Subscribe, comment Masters TV online. Like, share Masters TV online. Subscribe, comment Masters TV online.
Oh, Masters TV.
TV, TV, TV. Masters TV inakuletea habari jema. Masters TV. TV, TV, TV. Masters TV inakupasha habari jema. TV, TV, TV. Master TV, from USA. Yeah, Master TV konyumbani la kastapa. Oh, na kilo dumu na yoita kutaipata pa. Inasaidia watima wajane na sekta mbali mbali. Na kufundisha watu neno la Mungu. Like, share
Facebook,
Masters TV online.
Twitter,
subscribe, comment,
Insta,
Masters TV online.
YouTube,
like, share
TikTok,
Masters TV online.
Hello, platform.
Subscribe, comment,
oh.
Masters TV online.
Oh, Masters TV.
TV, TV,
TV,
TV, TV. Masters TV. Sote, Afrika, Asia, kote, Amerika, Europa, kote, yeah.
Okay, Masters TV, online, Abarigani, Hamedi from USA, thank you.